neke khelane ke shikabe ke du khelane ke neke wapa mashabe ke du khelane ke shikabe ke du khelane ke neke wapa mashabe ke du du de lo Puta, wapinzani wakiweka mchanga Puta, niko juu ya mlima siko juu ya tuta Twende kilioni wapinzani washasuka Eyo ni mawe, bada ya mawe, tosa maganga Naletaka yote yawe, songanga Wanasema mimkali na pa mashabiki dude Nataka kuwa legendary kama biki dude kila neke shikabiki dude Kila neke neke wapa mashabiki dude kila neke shikabiki dude Kila neke neke wapa mashabiki dude Do they wanna wow? Do they love? Do they? Tell them do they wanna wow? Do they love? Do they? Zimzima, washa tochi juu na kauwezi simzima. Nishapandisha mzuka hapa nilipo simzima. Do they lazizima, mzizima na nchizima. So ambie wachekelele nimesema mtu mzima. Natoa madini sina toke Mary run. Around the city so silly you may run. Chezo nisha mada komi kila kila Upo mtani mini mada nando mwana kila kila neke shika beke dude Kila neke neke wapa masha beke dude Kila neke shika beke dude Kila neke neke wapa masha beke dude